Ndicela ubuze uzalikhumbula xa ndingekho, uzayikhumbula ingoma yam. Ndicela ubulela le ngoma yothando, uyazi ndiyakuthanda, uyazi ndiyakufuna. Hey, bambe tu, ibambe noba kutheni na, inyaniso le ndivayo. Amahem-hem athi uyahamba uzifumanele ubomi obutsha. Yeke tu, usukhanda buza, likamva lakho liqhakazile. Bonke ubomi bakho tshintshile, yazi ndiyakuthanda mntanam. Ndicela ukubuza uzakhumbula xa ndingekho, uzayikhumbula ingoma yam. Ndicela ukuculela le ngoma yothando, uyazi ndiyakuthanda, uyazi ndiyakufuna. Ndicela ukubuza uzakhumbula xa ndingekho, uzayikhumbula ingoma yam. Ndicela ukuculela le ngoma yothando, uyazi ndiyakuthanda. Thank you.